Echo chwevera tumwamona aba soniste twala kano kubati fimbo upoke ala mulenya mulela tira
tulamye bati fimba upoke yabantu nga babantu
eh ababa ye fima zero
Chick Jonah
afimbe apoke
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 apoke
Echo chwevera tumwamona aba soniste twala kano kubati fimbo upoke ala mulenya mulela tira
tulamye bati fimba upoke yabantu nga babagila
joko ababa ye mazio
teno kloku kulipota mwale mbwena moku basala life yandi lelo ya twala kwati bufi lelo na mala bye bye kuma ex na shala pali fiti lelo wachala mwale nseka lelo na fyala
Afimbe apoke
Afimbe apoke
Afimbe apoke
Afimbe apoke
Afimbe apoke
Echo chwevera tumwamona aba soniste twala kano kubati fimbo upoke ala mulenya mulela tira
tulamye bati fimba upoke yabantu nga babantu
eh ababa ni fimba
video stylers every time them sound we them never sound nice dethi untu tumye no temu juni dethi untu tumye tawdi malaiti
shakwa ta level bli clear itaipi andi ya balea mufwa felion sendi jebega tetu sende katundu na senda
afimbe apoke
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 apoke apoke
aba soniste twala kano kubati fimbo upoke
ace in the building
tulamye bati fimba upoke yabantu nga babantu
yose nachi tabe na kufimba life yandi yaba mufilimba wongila muchandi taulinga teti unchile boy alepinga graduation yakwe mwamufimbila pali mane yakwe mwamushetela basi sumana pena tamutotela you are blind to good teuwobu
fimba upoke
afimbe apoke
afimbe apoke
afimbe apoke
afimbe apoke
afimbe apoke
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 afimbe apoke
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 afimbe apoke
New Flavor Beats by Chick Jonah.